It's easy from ZerbianHeats.com.
But one thing I appreciate about my past is my mama and my papa raised me up as a man who's made to be strong, to be courageous, somebody who makes sure that things are happy.
Yeah, well, what's on my mind? Aya, aya kuchalo cha maluva. Yangwa wasuma baya. Baya, baya kuchalo cha maluva. Yangwa wasuma baya.
Baya, baya,
baya kuchalo cha maluva.
Nashala vile mbivi, mwene ni mwene.
Yangwa wasuma baya.
Baya,
baya, baya kuchalo cha maluva.
Kuposele kwa manu kumumona Simon na nko upuwa. Au wali anointed, au wali suwa. Na wakateka wali dembele pa Facebook. Everybody going crazy kama boy luku. Ija ni through love, ija hidi fake. Wate na makamera, they just want to trendy. But in the end, all I can say is we love you. When they win a boy.
Yangwa wasuma baya.
Baya,
baya, baya kuchalo cha maluwa.
Nashala vene mbivi, mwene ni mwene.
Yangwa wasuma baya.
Baya,
baya kuchalo cha maluva.
Ifila mavyalu kutawa ya
mwe. Yangwa wasuma
baya.
Baya, baya, baya kuchalo cha maluva.
Tumotu ufwe chila kangomu mana wakama.
Yangwa wasuma
baya.